waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Wiil dhalinyaro ah ayaa magaalada Canberra lagu oogay dacwad la xiriirta falal xagjirnimo ah iyo hub sharci darro ah. Wiilka oo 17 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu rumaysnaa fikrado xagjirnimo oo rabshado wata iyo inuu muuqaalo xagjir ah internetka kula wadaagay dad kale isla markaana uu kala hadlay dhacdooyin xagjir ah. Koox booliisa oo ka kooban booliiska federaalka Australia kan ACT iyo hay-adda sirdoonka ammaanka ee Australia ee loo soo gaabiyay ACO ayaa maalinkii Arbacada ee bisha Noofambar 5 ahayd baaris la amray ku fuliyay gurigiisa. Ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay kiimikooyin, wajixir gaaska ka hortaga, dhar ciidan oo la mid ah kan militariga, qori been abuur ah, qoraalo xagjirnimo ah iyo telefoon gacanta. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa la diiday in la damiinto, waxaana la amray in uu xabsiga ku sii jiro inta uu ka hor imaan doono maxkamadda caruurta bisha Janaayo. Isbiga mucaaradka ee koalishanka ayaa la filayaa in ay dhowaan go'aankama dambays ah ka gaadhaan siyaasadooda tamarta iyo cimilada. Muddo ayaa waxaa xisbiga liberaalka ka dhex socday iyagana doodo ismaranwaa ah iyo xamxam ku saabsan in ay Susan Lee sii hogaamin doonto xisbiga, halka ay xisbiga Nationalku gebi ahaanba ka baxeen qorshihii loo dejiyey in net zero lagu gaadho sannadka 2050. Xubnaha xisbiga liberaalka ayaa hadda lagu wargeliyey inay toddobaadka dambe ka soo qayb galaan shirar looga hadlayo doodooda iskhilaafsan ee tamarta iyo dhimista qiiqa. Sarah Henderson oo ah senterada liberaal ah ayaa xisbigeeda ku boorinaysa in ay raacaan waddada xisbiga Nationalka.
I very much hope that my Liberal colleagues support the position where we turn our back in time.
Waxaan suwayn u rajaynayaa in asxaabtayda xisbiga liberaalku ay taageeraan mowqifka ah in si buuxda aan u joojino qorshaha net zero, ayay tiri. Cilmi baaris cusub ayaa ogaatay in kordhinta xaddaafka ah ee cashuurta sigaarka ee Australia ay sababtay ganacsi sharci darro ah oo ah ka tubaakada, iyada oo dhaqaalaha ganacsiga sharci darrada ah hadda lagu qiyaasay inuu gaaray $4 billion. Warbixinna ka soo baxay guddiga sirdoonka dembiyada ee Australia iyo macadka cilmiga dembiyada ee Australia ayaa muujisay ama muujinaya baaxadda dembiyada culus ee abaabulan ee ka dhaca Australia, iyaga oo ogaaday in khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay sigaarka sharci darrada ah uu ku dhow yahay $4 billion. Australia ayaa lagu wargeliyey in dhoofinta gaaskeeda dabiiciga ah uu dib u dhigi karo isbeddelka tamarta adduunka. Tan ayaa timid wax yaron kadib markii ay dowladda federaalka ee Australia ogolaatay mashruuca gaaska ugu weyn ee dalka. Gaaska dabiiciga ah ayaa ah shayga labaad ee ugu weyn waxa laga dhoofiyo gobolka Western Australia, isla markaana ah kan saddexaad ee ugu weyn dalka. Maadanta birta iron ore la yiraahdo iyo dhuxusha ayaa ku kala jira kaalinta koowaad iyo tan labaad. Garsoore ah reer South Africa, isla markaana taliye sare ka ahaa qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo la yiraahdo Nafi Pillay, ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Sydney Peace Prize ee sanadkan, iyada oo lagu sharfayo dadaalkii dheeraa ee shaqadeeda ilaalinta xuquuqda aasaaska ah ee aadanaha. Miss Pillay ayaa ku soo barbaartay dalka South Africa xilligii nidaamkii apartheidka uu ka jiray, iyada oo South Africa ka noqotay garsoorihii ugu horreeyey oo haween madow ah ka hor intii aysan u gudbin maxkamadda caalamiga. Waxa ay ka tirsan tahay guddiga qaramada midoobay ee ogaaday in Israa'iil ay ku kacday xusuuq aan raahdee ka dhanaa dadka Falastiiniyiinta ee Gaza. Miss Pillay ayaa u sheegtay SBS News in helitaanka abaalmarinta Sydney Peace Prize ay iyada u tahay mid qaali ah.
I have never received an award before in the presence of such a huge crowd. weligay dad sidan u badan hortooda layguma siinin abaalmarin, waana arrin qalbigayga ruxday. Dhammaantayo, haddaannu nahay reer South Africa, waanu jecelnahay Australia, waayo waxaad naga caawiseen inaannu burburino apartheidkii. Markaan halkan imaadana, waxaan dareemaa inaan xasuusiyo dowladda in wax kasta oo aad samaysaan aad ku salaysaan qiimaha iyo mabaadi'da ay haystaan dadka Australia, ayay tiri. Madaxweynaha Nigeria, Bola Tinubu, ayaa muujiyey sida ay dalkiisa uga go'an tahay la dagaalanka argagixisada iyadoo loo maraya, ayuu yiri wadaxaajood diblomaasiyadeed. Toddobaadkan ayaa madaxweynaha Maraykanku ku hanjabay tallaabo ciidan oo ka dhana Nigeria, isaga oo ku sababeeyey in halkaa lagu dilo dad masiixiyiina. Si kastaa ha ahaatee, Nigeria ayaa beenisay eedeymaha iyada oo sheegtay in dastuurkeedu uu damaanad qaado xurriyadda diinta. Madaxweyne Tinubu ayaa sheegay in dalkiisa samayn doono wax walba oo uu awoodo si argagixisada looga adkaado.
The task ahead is immense. We are engaging the world diplomatically.
Hawlo baaxad leh ayaa ina hor yaalla. Waxa aan si diblomaasiyadeed ula shaqaynaynaa caalamka. Waxaana idiin ballanqaadayaa dhammaantiin in aanu argagixisada ka adkaan doono, ayuu yiri. Tirada guud ee dadka reer Nigeria ayaa ah 200 million oo isugu jira ku dhowaad 200 oo qowmiyadood oo badankoodu yihiin muslimiin iyo masiixiyiin. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa sheegay in boqortooyada Ingiriisku ay la dagaalanka isbeddelka cimiladu si buuxda uga go'an tahay, iyada oo hoggaamiyeyaal caalami ah ay isugu imanayaan shir madaxeedka COP30 ee ka dhacaya dalka Brazil. Waxa uu ballan qaaday hindisihii ugu weynaa ee dalkiisa ee tamarta nadiifta ah iyo barnaamijka dhismaha nukliyeerka ugu ballaaran jiilkan, si Britain looga dhiga, buu yiri, quwadda caalamiga ah ee tamarta nadiifta ah. Mr. Starmer ayaa sheegay in isbeddelkaasi uu caawin doono in laga maarmo ku tiirsanaanta dalalka soo saara shidaalka ee u adeegsada inay siyaasad ahaan ugu gorgortamaan. Waxa uu intaa ku daray inuu doonayo in la yareeyo ku tiirsanaanta keligii taliyayaasha sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waa sidoo u dhigay oo uu ku eedeeyey inuu tamarta u adeegsado hob siyaasadeed.
So the UK is doubling down on the fight against climate change as an investment in future generations. Yes.
Ingiriisku wuxuu laban laabayaa dadaalka la dagaalanka isbeddelada cimilada, waa maalgashi loogu talagalay jiilalka mustaqbalka iyo sidoo kale maalgashi muhiim ah oo lagu wanaajinayo nolosha dadka shaqeeya ee halkan jooga hadda. Hadafkeennuna waa in aanu ka dhigno tamarta awood yeelasho, laakiin aanay noqon itaal darro, ayuu yiri. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in beerista maandooriyaha OPM-ka la yiraahdo ee dalka Afghanistan ay sanadkan hoos u dhacday 200% kadib markii ay dowladda Taliban mamnuucday sanadkii 2022. Qaramada Midoobay ayaa isla markaa ka digtay in sababta awgeed laga yaabo in ay kordhaan soo saarista maandooriyayaasha kiimikada lagu sameeyo, gaar ahaan tan la yiraahdo methamphetamine ama ice. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay howlgabka Nancy Pelosi oo ah haweeneydii ugu horreysay ee qabatay xilka guddoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanku inuu yahay guul u soo hoyatay Ameerika. Gelinkii hore ee maanta ayay Nancy Pelosi ku dhawaaqday in ay ka fadhiisanayso siyaasadda, isla markaana aysan isu soo taagi doonin mar kale xilka koror Kongreeska sanadka 2026, taas oo soo afjaraysa ku dhowaad 40 sano oo ay ku jirtay siyaasadda. Trump ayaa sheegay in Nancy Pelosi ay tahay haweeney shar badan. Nancy Pelosi, waxaan u maleynayaa inay tahay haweeney balaaye ah. Aad baan ugu faraxsanahay inay howlgabayso waddankana dib uun bay u joogtay. Shaqo wacan oo qabatay iska daaye, sumcadda dalka ayay xumaysay, ayuu yiri. Dhanka kale, hoggaamiyeyaasha caalamka ee ka qaybgalaya shir madaxeedka cimilada ee COP30 ayaa dhaliilay madaxweynaha Mareykanka oo aan shirkaas ka soo qayb gelin, iyaga oo ku eedeeyey in aanu wax ficil ah ka qaadin arrimaha la dagaalanka isbeddelka cimilada. Saadaasha hawada ee dalka ee maanta magaalada Perth qayb ahaan daruur 25 digrii, Adelaide shuux ama labo 23, Melbourne shuuxyo sii kordhaya 29, Sydney qayb ahaan daruur 72, Brisbane inta badan qorrax 72 digrii, Darwin oo ah shuux ama labo iyo roob weyn 30. Halkii dollar ee Australian ahna maanta waxaa lagu sarifayay ebar dhibic 64 dollarka Mareykanka ah, ebar dhibic 56 euro ah, iyo hal dhibic 15 ah dollarka New Zealand. Warkii Jimcuhuna maanta intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.